Experience on the truck.
Amani ni kidumu imupiko hayo marumbano. Kani bila amani Tanzania singekwepo hapa leo. Amani tulinde amani yetu. Mungu ibariki Tanzania, viongozi wake, tutumishe umoja na amani, bariki na watu wake. Peperusha bendera, bendera, peperusha bendera, bendera. Come on, come on, come on. Come on, come on, tunaimba na kucheza. Come on, come on, come on, come on, come on. Sasa kwa nini tugombane? Kwa nini tukosane? Kwa nini tuselewane? Akati wote taifa moja.
Sasa kwa nini tugombane? Kwa nini tukisane? Wakati mina wewe ni kule kujenga taifa moja.
Sasa kwa nini tugombane? Kwa nini tukosane? Kwa nini tuselewane? Wakati wote baba moja.
I'm sorry, nafiki unisame. Naomba unisame, tujenge taifa wote.
Peperusha bendera, bendera.